Aqwala mathelonyeni siqedise umkhathi Nakhathazele moyeni sikhobise inkani Kamina ngangixwayisa kudala kodwa sesiphelile isikhathi Isithinta abantu abadala ngabe uyozala ngomunye 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 Ibuzo zehlangene namadoda kusalu ikhombise Amandla zekwane namadoda thokani imeseji Ibuzo zehlangene namadoda kusalu ikhombise Amandla zekwane namadoda thokani imeseji
Obashaya buzi khatama